Penzi leo nina jambo nalotaka kukueleza na kusitega sikio. Safari ya kimaba katusi jambo jepesi, zitatufika dharuba ila tusiwe na wasi.
Uenda wangu mahabuba, ipokee yangu nafsi, nami yako kuibeba, ilo ni jambo jepesi. Hakika napata raha niwapo nawe tabibu, hata chembe ya karaha haisogei karibu. Hakika napata raha niwapo nawe tabibu, hata chembe ya karaha haisogei karibu.
Tena nina furaha tele, nafsi imekupokea. Ninaringa ninapendwa, tena nina furaha tele, nafsi imekupokea. Moyo ulipatwa ajali, maumivu nikayapata, nikalazwa hospitali itwayo mahaba. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi, na sasa nishapona, na sasa nishapona. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi, na sasa nishapona, na sasa nishapona. Kuliendele ndaili maga umule mulungu vyachime mile. Nje kuliendele ndaili maga umule mulungu vyachime mile.